in the game. This is Babylon material.
To the copy.
Record boy.
With your ass of five stars.
I know I'm material.
As you lock up.
Let me in a t-shirt. When you want to go on a t-shirt.
When
you want for material.
Wife Matilio, 1 million. Love me switch on. Oh yeah, when do you need me kucha? Goa, my dear, my kia. Skia if you mean a kwa mbia. We, oa, mi nyuki kwako ni me. Tuwa sijui nkwite nani, kwite hani. Lazizi mwandani, nyonga mkalia ini. Wendiyo yangu mboni. Bila we, jicho langu mihalioni. Mekuwa furaha kwa ndugu na malafiki. Eshima kwa switi, makaka kuita shema. Dada kuita wifi, apo vipi. Iko fresh kwangu wife matilio. 1 million, love me switch on. We mke mwema, unameza mifupa minofu unatema. Mke mwema, unameza mifupa minofu unatema.
Now with the princess, wife now and on Mrs. Cozy. Tumetoka far away, shady mungu mokozi. Gonjo sipo sawa, doctor ngeza dozy. Happy 24-7,
no sending my chosy.
Busy na life, busy na wife. Nigga don't mess up with my life and wife. Thanks God, kwa kunipo yuki gori. Napo miss, now I'm check,
took a phone.
Unipi stress baby, that's why nime falling. Shooty, wire, goalie. Yeah, jina lako limefanana na langu. We princess, mi prince, nami ndio dawa yangu. Nimesha wambia ata rafiki zangu. Princess, mi prince, nami ndio dawa yangu.
Chosy, baby.
Ram so, yo.
Wife of material.
Bagasco.
This is Babylon.
Alongside Ramsa, yo.
Nimezunguka kote, nimeona wote. We, when the
wife of material.
Siye ndiko kote, nitakupa vyote. We.
A wife material. Micho Razo five stars.
Kunene.
Expensive sound.